Yo barla man konfur galbe Somali yo hore in mel mariyin hindisa sharciyad ki digay in tala samay doro shahir digme ee. Yaar antaas ku hadal li wazaarid arimu guda o hore sharciyan barla man kan gudbidi. Adrahman Ibrahim Sate wazir ka arimu guda konfur galbe ya waibu ku hadalay. Hoolo doro shu ingi digmo ingi gara haan. Shant digme ee gobal kabay.
Mel filim raan insha Allah o bilahir midru yub ya o mayla raay bernami shudun taa kulay doonan. Qardismeesho iyo meela raay xaflad weyn oo boqolka doon magaalada Beerwa ku dhigo doona xaflada Soomaali raay taariikhdi doona meela raay iyo iyo in ka tir galay ma maadaama sharci ku furbay dadulish in ee baarlamaan shee helba xilbamada sharci ee baarlamaan ka ku dhigay Soomaali dadulish in ee tokoon ciya sanaya ee koofo galbeen ci boqo ee dadulasho mida uu yiri waxa uu amarayna in xaflad uu meel raay ku launch gareeyo ama la iska sheego shaqadaas in bilow raad in bay doono qowdo insha Allah maalmaha dareerana xafladaas ugu yaal qowdo doona madaxda sare ee tii uu yiri waxa uu qowdo doona oo bilaayir madaxweynaha qofur galbeedna qowdo doona wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowladda qowdo doona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka qowdo doonta insha Allah xafladaas way la kuminay doona oo sare ee dowladda dowladda qofur galbeed dokumenti ka saarsanaya oo kuminay doona way noo la sheego doona
ini kala Abdirahman Ibrahim Sate wasiir ka arimo gudaha konfur galbeed iyo wayba ku hadalay arimo ku teegan gobolka Bakool gaar ahaan Eelbarde isoo sheegay in ta arimo doorashooyinka degmooyinka gobolka Bakool iyo kula hadal dooran maamulkaas mar dhawn iyo seedo doonaan
Brancas Faylan dareerna waa Mailer Armos maamulka kuma kula hadalnay walaal sadanna majaro shaam wala shaam qaldanyara ayti dadka waqtiga waan sheegnay inta waqtiga waa walaalena wari lan deerne atiga dambo wanti waa ki wasaaradda arrimaha gudaha goobta ku daraa meelo seeda meela raay diyaal soo bi shaqadaas markaas ka dambe la qabo doono insha Allah arintaasna hadii dhaqan kaada fadhi hadii maamulka degmada aad shaad kala fadhi ama sifayle arintaas la gudaadci masha Allah hadduu bi walaal sana ma jiraan oo li walaal dadka li iyo jiraan dadkiina waldi
waa markii in koreeyti deegaanada dalka Soomaali iyo ku dhiyaas doorasho iyo dadka deegaanka iyo dooradan mas'uul horjoogin ah